ngathi wazubela umntoto senjengengane encane kizizo ngiwa wami umhlaba dali iwe dali sithi wazubela umntoto senjengengane encane kizizo ngiwa wami umhlaba dali
othabanga ukuthi sahlukana
Inhliziyo yami uthando lwami nawe igama alona lwabangani alona lomphakathi inhliziyo yami yasha ngawe ithiyathanda inhliziyo yami lolu thando lwami nawe alona lwabangani alona lomphakathi inhliziyo yami yasha ngawe ithiyathanda inhliziyo yami thando lwami nawe Ngingani dlala umaqashelana ufuna uba umama ufuna ukuba baba wazi
Othabanga ukuthi sahlukana uyozatiyele uyozatiyele uyele uyozakhathale Othabanga ukuthi sahlukana uyozatiyele uyozatiyele
Lupile, lukame, lukagate Sipumelele ndawonye Sipumelele ndawonye Kikulegele kutu tando lwetu Lupile, lukame, lukagate Sipumelele ndawonye Sipumelele ndawonye
Utali wamu yang tanda Uyang ponela Uyang kipa Ungithengela ama-gift utali
Ngikulekela ukuthi uthando lwethu lupile lukame lukakaze Siphumelele ndawonye Siphumelele ndawonye
Othabanga ukuthi sohlukana Uyozatiyele Uyozatiyele Sohlukana uyozatiyele uyozatiyele